jet. Nina pesa tu za kukufanya usi cheat. Nitakupa tam, yani mapenzi ya zati. Follow me. Hey, wewe mtamu kama keki. Zuri wako ex wangu au fiki. Na kuomba baby, please follow me. Nimefunga break, nimeweka nukta. Kwenye barabara umeweka tuta. Yani wendo beki bungera ukuta, baby. Unakula alichoki susa, unakula nyama mpaka mifu. Unataka nini mimi nitakupa, baby. Nafunja lazi upani, nachotaka wena mi. Baby follow me. Nimefuma macho sioni, meniweka moyoni. Baby follow me. Hey. Follow me. Mwezako hoitabani. Sitaki kukuacha, please follow me. Aye, aye. Kolo me. Nakupenda wala siku tamani. Usije kunikata, please follow me.
Hivi watajuaje kama unanipenda? Sipo nifuata kila napokwenda. Bila macho kuona ninge kupiga denda. Follow me. Oh, siku tukiachana ni Mungu amependa. Ila sikuwa maneno ya wanda kwenda. Watatuona mbele tunakwenda. Follow me. Sa baby tazaje kukwacha. Wakati mina we mapacha. Wanakuja wanatuacha. Follow me. Honey, bunny. Sina gali na nyumba. Ila kinatutosha kichumba. Ikifumba macho we fumba.